bakari ya Misiri kwa farao. Fimbo ya Musa bari ya Shamu ilifanya njia. Majeshi ya farao yalisarenda bari ya Shamu. Mungue, mungue, mungue. Jona siku tatu tumboni mwa samaki ulimtizama. Nimeona utukufu wako Mungu umedhihirika. Viumbe wa Mungu muda ndio huu pa kutathimini. Pesa ni maua hunyauka, mali ni za muda, magari ni ya muda, majumba ni ya muda. Tunashindana na mambo ya dunia, uwanja wa mapito. Tupo macho kwa muda mfupi, halafu tunalala. Tunaishi tunakesha, halafu tunaishia.
Baba nitazame, nitazame, nitazame. Baba nitazame, nitazame, nitazame. Baba nishike mkono mwanao, niko hapa. Nakiri uwepo wako, maisha yangu ni salama. Baba nitazame, nitazame, nitazame. Baba nitazame, nitazame, nitazame. Baba nishike mkono mwanao, niko hapa. Nakiri uwepo wako, maisha yangu ni salama.
Nakiri uwepo wako, maisha yangu ni salama. Baba nishike mkono, nishike mkono baba, nishike mkono baba. Baba nishike mkono mwanao, niko hapa. Nakiri uwepo wako, maisha yangu ni salama. Baba nishike mkono mwanao, niko hapa. Nakiri uwepo wako, maisha yangu ni salama. Nakiri uwepo wako, maisha yangu ni salama. Yeah, 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 yeah. Baba,
baba nitazame, nitazame, nitazame.
Oh, nitazame baba.
Nitazame, nitazame.
Oh, nitazame baba.
Baba nishike mkono mwanao, niko hapa.
Nishike mkono baba.
Nakiri uwepo wako, maisha yangu ni salama.
Oh, nitazame baba.
Baba nitazame, nitazame, nitazame.
Oh, nitazame.
Baba nitazame,
oh, nitazame,
nitazame. Baba nishike mkono mwanao,
nishike,
niko hapa.
Oh, oh.
Nakiri uwepo wako, maisha yangu ni salama.
Oh, nakiri uwepo wako. Nakiri uwepo wako. Nakiri uwepo wako. Jehova, yeah.